Fashion Records right here.
Kevin Music.
Masamasango, baby.
Masamasango. Yo. This is a special dedication, baby. To our lovers. To someone who you love. Come on.
Baby, unasema katika hali utani una utani mwingi pako mina furai spendi kona hata siku moja unalia wala kukona we unajutia kukona wewe ni kama kimondo japo niko navo mina kula uhondo yeah smelly lako peke yako lanifanya ni furai mwenzako kila time kila modo nanifanya ni shine baby my baby baby unanifanya ni shine wendo wangu mahabuba wangu mama penzi lako stoli tupatali tunza ma chende chemo fisho peti na kuvisha ma na smiley paka ndotoni unanipa raha yeah haha unanipa raha wasemo siku mchana kia mungu siku achi
baby smile ukiwa na miss smile usoni smile hadi moyoni furai ya life langu lopendo si kwa jirani la kwangu mimi baby smile ukiwa na miss smile usoni smile hadi moyoni furahia life langu lopendo siyo kwa jirani la kwangu mi
baby smile baby smile
mimi
baby smile siyo kwa jirani la kwangu mi baby smile
Faiti popote nipate chochote nilete sote tuwe na furaha wateme matete ya kwao sifate snicho napandishe hasira dem ni mtata we mdada tapasuka kama teko kinitenda weda kweli akenani nakupenda weda kweli akenani nakupenda weda da since au kwenye shida na bata tule hizo bata kuna matata
penzi letu lina haters wengi Nachana nao Baby sisikize wao
No, no retreat, no surrender Vikwazo vingi siache kukupenda
Baby smile, ukiwa na miss Smile usoni, smile hadi moyoni Furahia life langu lopendo Sio kwa jirani, ila kwangu mi Baby smile, ukiwa na miss Smile usoni, smile hadi moyoni Furahia life langu lopendo Sio kwa jirani, ila kwangu mi
It's your crazy dance Masamasango
Little in a hater
Kev Music Genius talent baby
China now
Hola
Hey yeah No 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 Yeah
Sisikize wao Chana nao
Baby smile Baby smile
Baby smile
Baby smile
Baby smile
Sio kwa jirani la kwangu mi Baby smile
Baby smile
Baby smile
Baby smile